Inga yamantana tandeli tsasa longe. Angishiyisikhala milan vele nginika uthando lonke. Inga yamantana tandeli tsasa longe. Angishiyisikhala milan vele nginika uthando lonke. Uvele uthi mangiye ngikiye mama. Ngikiye mama mangi kubona vele ngikiye mama.
Mama,